Yatelemuka okoze bulungi Obugumiikiriza bukuzaalidde amagoba Amawulire amalungi gajja Essaawa yonna kuba gw'okkiriza mwesigwa Akujjukidde Sanyuka suubira Agenda kusanyusa emmeeme y'ng'ekirabo Eky'okumulindirira Agenda kukyusa embeera y'ng'ekirabo Eky'obugumiikiriza Ja amanyi gabwe Bwagamba jana chikola achikola Wachisere chitufu era teyera mira chigambo che Akujukide Sanyuka subira Kumulingirira Agenda kukyusa embeera y'ng'ekirabo Eky'obugumiikiriza Agenda kusanyusa emmeeme y'ng'ekirabo Eky'okumulingirira Chau, beaucoup.